busanze tununye walala kire kyalo kikaye awatali ddagala lijanjaba mimumugeza zinduka tunukuliko omukazi wange yo twamukaza okulya nalumansi buli alemu okufumba bekiba wulambu mwaguyo buli mawulire yagazuna n'abafe ddajabasajja
Nemseka netuala.